bitime bijjudde amasanyu ebitasobola kwatulwa ebiyita mulyango gw'amaaso ne biyiika ku matamu okulekako obujulizi ekiri munda kizito nnyo era olulimi terusobola kuyimuka banango kwagala bukambwe olaba kuwaganya ne kuyita mu bisenge anvuga kayiri kumbe si ku bulungi bw'omwana owengeza emiyembe eyo ennyanja erituka ne kala ndikwagala omukwano ne gwasa n'ettaka niba omukuba ebisoto n'otaseerera emikono giri kulera ne bw'osumagira
tukube ebirayiro nze naawe
mu kufuba bulamu
nze naawe
erinnya lyo ndigatteko tugatte tube kimu
nze naawe
tukube ebirayiro
nze naawe
mu kufuba bulamu
nze naawe
erinnya lyo ndigatteko
nze naawe
tugatte tube kimu
nze naawe
lafu yaffe naawe va mu ndabuziba kuba omutima tegukweka mazima bino bimuli byenkuwadde biri wotoka naye omukwano gwaffe teguli wotoka wadde obulungi ne fensi byo bikaddiwa naye omutima gwange teguli seguka leta kanaswitute mukago lese n'akamwanyi tugabane kasigo ndikwagala ebigere byase n'entobo enkyakya zibu n'akafufuka ekkubo
tukube ebirayiro nze naawe
mu kufuba bulamu
nze naawe
erinnya lyo ndigatteko
nze naawe
batugatte tube kimu
nze naawe
tukube ebirayiro
nze naawe
mu kufuba bulamu
nze naawe
erinnya lyo ndigatteko
nze naawe
batugatte tube kimu
nze naawe
tutte mukago lese n'akamwanyi tugabane kasigo lafu yaffe naawe va mu ndabuziba kuba omutima tegukweka mazima bino bimuli byenkuwadde biri wotoka naye omukwano gwaffe teguli wotoka ndikwagala ebigeri byase n'entobo n'enkyakya zibu n'akafufuka ekkubo
tukube ebirayiro nze naawe
mu kufuba bulamu
nze naawe
erinnya lyo ndigatteko
nze naawe
batugatte tube kimu
nze naawe
tukube ebirayiro
nze naawe
mu kufuba bulamu
nze naawe
erinnya lyo ndigatteko
nze naawe
batugatte tube kimu
nze naawe
switute mukago lese n'akamwanyi tugabane kasigo ndikwagala ebigeri byase n'entobo n'enkyakya zibu n'akafufuka ekkubo
tukube ebirayiro
nze naawe mu kufuba bulamu
nze naawe
erinnya lyo ndigatteko
nze naawe
batugatte tube kimu
nze naawe